omusajja mugereye wangeri wangeri ono omusajja mugereye wangeri wangeri ono omusajja mugereye wangeri wangeri wabula mukama tujje wala wabula mukama tujje wala wabula mukama tujje wala ebene ebeneza Katonda situlo mwavu na mutuza na balangira Katonda situlo munaku na muwanika nyonyo Ono kuva buto yali tayambalanga kungatto Yagende w'omuyindi yegulire kungatto Omuyindi yajja yengatte kigere kibu kitono Ekimu kinene Omuyindi yekanga, omuyindi yewunya, omuyindi yekanga Ono musajja mugereye wangeri wangeri Ono musajja mugereye wangeri wangeri Omusajja omu ku kyalo namuweseza engatto emunene mutono Omusajja omu ku kyalo yamuweseza engatto naye engatto zanyiga omusajja wabula mukama tujje wala wabula mukama tujje wala Ono Yesu yatwagala nnyo nnyo owa yatwagala kuki Wabula mukama tujje wala Wabula mukama tujje wala Ono Yesu yatwagala nnyo nnyo owa yatwagala kuki Natuteeka mu buweereza owa yatwagala kuki Yali mukugu nnyo 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 okusabiriza omunnyo Ng'ava njukunju nnyo nnyo okusabiriza omunnyo Nalonga agambye asabayo ku munnyo Naffe we tunafuna tunabatiza Wabula mukama tujje wala Wabula mukama tujje wala Ono Yesu yatwagala nnyo nnyo owa yatwagala kuki Wabula mukama tujje wala Wabula mukama tujje wala Ono Yesu yatwagala nnyo nnyo owa yatwagala kuki Natuteeka mu buweereza owa yatwagala kuki Otwala matendo Otwala matendo Otwala ekitiibwa Weebale mukama Otwala olwimbo Oli wa mukwano Ebenu Ebeneza Weebale Yesu Otwala matendo Tetujasabiriza Otwala ekitiibwa Okoze bikulu mukama Otwala olwimbo Oli waggulu nyo Halleluya Otwala matendo Tebyakwenkana mukama Otwala ekitiibwa Oli wa mukwano ssebo Otwala olwimbo